Silent.
What are you 2000 and forever?
Panda beat.
It's that easy. You know what it is when you hear that. Apply it up.
Osachukumya chizakula sachi
Sofia.
Uchitenge buno chalo nichi
Sofia.
Niwambiri wechala sachi
Sofia.
Chalo nichi
Sofia.
Osachukumya chizakula sachi
Sofia.
Uchitenge buno chalo nichi
Sofia.
Niwambiri wechala sachi
Sofia.
Chalo nichi
Sofia.
Ichicheve chalo nichi
Sofia.
Nichi
Sofia.
Chalo cheve nichi
Sofia.
Osachukumya chizakula sachi
Sofia.
Ichicheve chalo nichi
Sofia.
Nichi
Sofia.
Chalo cheve nichi
Sofia.
Osachukumya chizakula sachi
Sofia.
Kano nipa chalo fani konkala na fia. Kamene wakule sabantu ufani kosia. Wena wanapita moso wana experience. Pia pope wajaka chizaku fikira po pants. Wanzako na wafamiri nipa javambolira. Jie vima chitika pachalonga sumbelela. Shikari bokula sana kupempa sobwelela. Mundu wanga pachalo sama sila masovela. Chino ni chalo so chizaku jano kutowela. Izankala ya mawanti kambela takuluza. Tiku konda no wanda tiku uza. Gani slapo kabiri kachatu so. Osa chukumya chizakula sachi
Sofia.
Uchitenge buno chalo nichi
Sofia.
Niwambiri wechala sachi
Sofia.
Chalo nichi
Sofia.
Osachukumya chizakula sachi
Sofia.
Uchitenge buno chalo nichi
Sofia.
Niwambiri wechala sachi
Sofia.
Chalo nichi
Sofia.
Ichicheve chalo nichi
Sofia.
Nichi
Sofia.
Chalo cheve nichi
Sofia.
Osachukumya chizakula sachi
Sofia.
Ichicheve chalo nichi
Sofia.
Nichi
Sofia.
Chalo chave nichi
Sofia.
Sa chukumya chiza kula sa chitofia.
Ajitani uchikalile mulei low nkale na muflexi. Accelerator ponda but na mabrexi. Yes it is if you have what it takes. But don't let it go to your head yet. Feki wapisha nomba pachipanda wachule. Ukchola ukatola ukanga chule. Ati obvious wali ikata ikata. Nanga kama finisa bonji chalo kagai kaja. Take a city, take a chupiu. Life ili beti send you a pupiu. Jimtengo cha minga ichosa kwele. Chalo chiteka nisa chave katiusa mbele so.
Osa chukumya chizakula sachi
Sofia.
Uchitenge buno chalo nichi
Sofia.
Niwambiri wechala sachi
Sofia.
Chalo nichi
Sofia.
Osa chukumya chizakula sachi
Sofia.
Uchitenge buno chalo nichi
Sofia.
Niwambiri wechala sachi
Sofia.
Chalo nichi
Sofia.
Ichicheve chalo nichi
Sofia.
Nichi
Sofia.
Chalo cheve nichi
Sofia.
Osa chukumya chizakula sachi
Sofia.
Ichicheve chalo nichi
Sofia.
Nichi
Sofia.
Chalo cheve nichi
Sofia.
Osa chukumya chizakula sachi
Sofia.
Yeah.
Fire Tate. Elston forever.
Money just DMYC.
Ra.
It's a dizzy na chekashi. Butterfly.
Music.
Let's go.
Let's go.
Sofia. Sofia. Afrofile.
Sofia.